Rockstar Production.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Fresh J. Roscan.
He walk ahead na chimono kuruza destiny. Ukani see ya chimono kuruza destiny. Better show you the best in me. Best in me. Better show you the best in me.
Fresh J.
Wait up for people, enjoy our life. Isi ni sakunama, you be my wife, my angel. Na kazi na Michelle, wasi ni zakusia mpaka na infa. Kwenye tachoke na one we too far. Iwe tele tele munga too fun.
Ukanizia ni zakalila. Panu mpachalo ndiwe ni galila. Chikondi chako iwe ni china. No wandalika mpaku libe wina. Chikondi chako chima ni panga. Niwe nifuna na panyumba panga.
Ukahena chimono kulusa destiny. Ukani see ya chimono kulusa destiny. Weta show you the best in me. Best in me. Weta show you the best in me. Best in me. Weta show you the best in me.
Destiny, best in me. Nekankula ngere best in me. Shifu hapo kukulusa. Fua felion soli closer. Eko tofuma kwa le Paris to begin na chifa. Na nijaila so chenga Airtel. And I can no change what I feel. Ni webo weka mfwaya, kekalasha ninga waya. Eicho pisha mopenso, fishinka shifimo na mumenso. Niwe watch the register, kumutima elo umpele distance. Isafetula nshane, amano pamotu panshane.
Uwoka hena chimono kulusa destiny. Ukani see ya chimono kulusa destiny. Weta show you the best in me. Best in me. Weta show you the best in me.
Fresh J.
Ni webo fido kubo mwine mwandi. Ni webo mfoya mwandi na pabondi. Mami ni webo takwa wana umbi. Tatungu mfusha povu ino tutumbi. Ni webo feweka inengu mfuila. Mami nalikuwe wana likufuila. Lady for you na bondi ya paninshita. Awawambi vale kuposele nshita. Mutishinka mami ni we mfoya. Awawambi mwandi kuwaya waya. Lego for you sikondinga easy. Olo kukupezi is not even easy. Osatia mange wengala muizi. Mpaka tichilinge baby muduze. Olo kuchiringa baby ni tubo. You are my type, no tichi dumbo.
Ukahena chimono kulusa destiny. Ukanisia chimono kulusa destiny. Weta show you the best in me. Best in me. Weta show you the best in me. Best in me. Weta show you the best in me.
Best in me.
Fresh J.
Best in me.
Proscan.
Smart in the
beat. FT. Taylor. She made Rockstar Production, Psycho Brains, Chris D, Young Max,
exclusive from ZambianTunes.com.